You're with SBS Radio.
Well, I had both in a month. I have been on cafe in the and we're in Oshagan. Mail a hell like no to my men are at the own behind the house or a little helicar. Mark, I had been for this in a month.
And Mark out for say and sida qofka Soomaaliga ee qaxootiga ku yimid asalkiisii hore intuu doonaba had joogay sida uu uga faa'iideysan karo een maxaad ku tilmaami kartaa dadka ku dhageysanayay ogaadaan
een hadii uu qofka rabo inuu business iyo waxa uu bilaabo oo kale laakiin oo lacagta uu haynin dadka ay tahay ka caawinayaan meelaha oo sida business ka loo qoro inuu lacag hada ka rabti ilaa 20,000 ku siinayaan marka waa program fiican oo faa'iido fiican dadka oo halkan u imaadeen refugee ahaan asalkoodii hore oo marka tawar fiican haysanin especially lacag financially marka masha Allah
aan Soomaalidu aan fadhigan aadmaynan u joogin marka fiirsana dadkii laga hadlayo ama ba ka faa'iideysan kara aan dadka ay kamid yihiin ba laga hadlayo aan sigaara maxaad fikradood arintaas markaad fiirso aad ka dhilay
walaa waxaan ilaah Soomaalida waxa loo baahan yahay meelahan oo kale inay ku soo bataan because ayaga lagu talagalay programmation oo kale taa inay ka faa'iideystaan maanta nasoo aragtay waxaan ahay 3 qof ilaa 4 qof adiga haday u badato marka imaadan leeyahay because meshii markuu wax lagu qaybinayo idinkii li sameeyay hadiidan ka faa'iideysanin that you're going to miss out what mehli sid hadoo you know so inay imaadan way
aan ugu dambeynta fursadaha furan ee ay lano halkan lagu sharxay dadka la siinayo ama ay ka faa'iideysan karaan ama ay soo bandhigi karaan mashruucaan si loogu maalgeliyo maxaad ka sheegi kartaa si dadku ay ogaadaan
waxaan ka xasuustaa horta mid waxa la sheegay aad u fiican oo ah scholarship ay bixinayaan marka qofka rawo inuu wax barto oo kale between I think sidii tawanjir ilaa sodanjir marka kale waxaan oo arkaa fursad aad u fiican oo hadii laga faa'iideysanayo dadka inay imaadaan obviously mesh waxa ugu weynayd waxay ahayd lacagta dadka ku caawinayaan haddaa leedahay business inaad furatid waxay kalena waxay ahayd dadka shaqaale oo shaqada u baahan shaqaraadiska oo kaleeto way caawinayaan marka waxaaladig waxaa rabtid dadka ku saabsan tahay shaqaraadis business inaad furatid oo lacag la'aanay ku hayso mise inaad wax baratid oo kale education marka wax kasta ka caawinayaan
say sheegan kulamo badan bay qaban doonaan tala wadaagna dadka way siinayaan maxaad Soomaalida aad kula talin lahayd aad dhanbaal u tabin lahayd Soomaalida
walaa waxaan kula talinaa Soomaalida meelaha Australia waa wadan aad opportunities u fiican oo chance-al badan laga helayo marka hadaa rabtid chance-kaas ay furtaas in ka faa'iideysatid walaalayaal imaada oo soo raadsada fadhi wax kugu imaanayo
kulankii maanta aad ka qayb gashay aad dhageysatay ku saabsanaa arrimaha shaqo abuurka wacyigelinta guud maxaad ka faa'iideysatay oo ku tilmaami kartaa
assalaamu calaykum koos cali waaye kulanka maanta wuxuu ahaayaa about employment iyo business opportunities maanta faa'iidadayna waxay tahay dadkii oo funding bixinayeen appointment intaan ka soo bisanaysay inuu caawiyaan cause business idea aan la soo baxnay aan rabnaa inta soo banaan dhigno insha Allah
aan fursado badan ayaa la sheegay in sidee looga faa'iideysan karaa fursadahaas badan ee la sheegay inta aad maqleysay
fursadaha badan la sheegay waxa way wuxuu dhahay qofkii they say like a thrive business loans they can provide whoever comes with a very good idea in terms of business and the fact that they'll do a background checkup iyo midii kala requirement ka looma baahna yani hadii loan qaadanayso hadaa guri leed ama gaari leed wax asaas lagaagama baahno marka waxa way qofkan intuu ahaada qof oo yani refugee background ah migrant ma aha so qofka uu soo gali kara meeshaas insha Allah
dadka maanta aan ka soo qayb gelin Soomaalida ka faa'iideysan kara maxaa dhanbaala oo u jeedinaysa
waxaan u jeedinaa ay tahay hadii aad isku kalsoon tahay business yani idea fiican aad leedahay ilaa up to 20,000 lagu siin kara marka anytime aad ka soo qayb gali kartaa
tell us what you think rate this podcast on iTunes it helps other people to find us